yamde joyno wittori mintaji sappo e joyi sigilaji studio kalangu kettiniɗo kibaruji mo e fulfilde komin Omar Hamad janganta o nani koye kibaruji. E nder koye kibaruji meɗen ni mbiya fedde leydi mawde hawtine jingganol hakkeji ɓiɓɓe leydi holli taykaki muɗum ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum to suudu Sabara depiteɓe hande subana. Nani min kalana on filla taccol hiite courant ko gallure men ñame anda saɗorma mo golloɓe nder lokotorore gudel tawdam. Yewtere men pindino hande haltanana illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeego gollal tewtol yimɓe dillamɓe ladde yaroɓe ɗum joppata ɗum nder tendel Niger ko fedde leyɗe duniyaare hawjinde dillamɓe leyɗe e sarusi kaljiɗo denol nimɓe woni ɗo e dal no sigili. Kori jam hirtemo yimɓe tato nanganoɓe ley garuwal kasudayi keyna to e ndan tilaberi latiɓe ɓe nanga kena nogay e joyi lewru mars duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Ɗum waɗi nder ñamey wakkati no mburtaki kaɗaki gam wiide jamra e laawol laama kawjingol kawral asiku ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum. Keegal non woni koɓe jofa yerno maître Boudal e Fred wiiri ɓe tawaɗo nder fedde fasantoɓe ɓe nimɓe nangaɓe. O holli du koɓe jofa kena e tongode nder nimɓe tattoɓe ɓe no tawa e goto jango nder jangirde université Abdul Mumin nde ñamey e goto tawaɗo nder nokkure to andal filete noni jangete e gollo ɗum woni société campagne soja satom jokka e haalaka kaltanka biyeteɗo maître Lirwana Adramane kantan tawa nder garuwal kasungal dayi kaynagal. Nani mbiyen Yusufu Bara e Salis Ibrahim ɓe fedde sukaɓe ummatore gam yaadu yesso ƴamnoɓe hoorejo leydi Yusufu Ahmedu Yusufu Mahammadu Tefito. Ɗum woni laamu jamanu ko kile tati ɓum kegam woni koɓe jara yesso juuju on to enda zender ɓe kettidana ɗum ko juuju oni horri kiita o jeɗɗi lewru juin garoru ndu. Ɓe sukaɓe ɗiɗo nangaɓe dow ɓe nanga kanana illu asawe bittiɗo gam Allah e haala kaɓe kaali e yaɓude laabi kaw jiɗi ɗum woni ɓatakeji dewtere lamorde leydi. Woodi du e nder haalaji maɓɓe ɗum waddam fifi hoore caka ɗum woni hooreɓe ɓiɓɓe leydi yaade ɓiɓɓe leydi e hoore mum. E to laawol gotol ngol ni mbiyen fedde leydi mawde hawjinde ɗum woni jinganol hakkeji ɓiɓɓe leydi Niger hande subaka o woni koɓe jaari taykaki maɓɓe ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗin to suudu Sawara depiteɓe dow filla hakkeji ɓiɓɓe leydi Niger. Bako ni taykaki duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ki haali ko hakkeji yaadu yesso heɓama nder durwanol hakkeji nimɓe ɗum no woodi hakkeji ɗi kana jinganede. Nani ko Habibu Garba wi Sumana Amadou Ali ñallipirti.
Khalid Ikri kañum woni hoorejo CNDH o enda o haali dow filla ko darto gurdam ɓiɓɓe adamaɓe kotto himɓe capanɗe joyi e jeegom woni ko mbara hembre e sappo e tati dukonda woni ko maayi caggal ko piya piɗe bonɗe worɓe kemi jeego e noga e jeetto woni ko wara kan en dukondam warɓe ɓe enɗa muuyayi ko wari ɓe cukalo keccoy dukonda capanɗe tati e nayon kan en woni ko mbara ɗum wonno ko walle duuɓinaɗe sappo e jeɗɗi ar difa toon dukondam rewɓe capanɗe tati e jeenayi woni ko diwta doggida hokkoɓe habaruji hewɓe nanngama ele hitani ƴaɓɓinde endam himɓe jinganon ɓiɓɓe leydi heɓe wari fotti e batu o endam ɓe jettide sanne gollal CNDH ngal.
Murtol fuu murtol ngol janginoɓe e golloɓe nder lokotoroje gaɗi fa polisiɓe cankitigol filla mum waɗama. Filla yaadu yesso leydi du yimɓe fuu kaani gatta juuɗe mum e nder, amma ardinaɓe hawju leydi kan en kaani ɗowtanade laabi laamu leydi nden ko tilsina yimɓe fuu ɗowtanoɗi.
Chitu Mamman yo député no enda mo guɓal parti gonɗe laamu o wi e le Niger hakkeji ɓi adamaɓe wala no jaaɓe fey seeɗa.
Min e andal an ɗum haɗa neɗɗo fuu waɗa ko hiɗi. Ɗum wi'ana ni nde neɗɗo no hiɗi waɗa goɗɗum fuu winde ƴama laawol waɗude ɗum. Nde neɗɗo ƴami laawol waɗude goɗɗum du ko yehi waɗoy goɗɗum feerejum wi'ata démocratie hokki ɗum laawol majjum.
Ɓe kaali haaldu kondan jannde nde no waɗa ni endan faa ɓe gaddi filla hono barol mbiyeteɗo maala bagale laatiɗo ma yayna sappo lewru avril 2019 sappo e jeɗɗi cukaɓe rewɓe wala no keɓa jannde l'école no haniri e les région mo zender kañum e maradi fande ɗereɗi wurtini wiide ke hono himɓe larɗuɓe ka en kani ɗon no jiita hakkeji mumen ko wooɗi sanne. Nonni fedde nde no ƴami koto ƴanɗe sappo e joyi yaade e gomnanti nder mo no tawa ɗuuɗal himɓe e nder kasuji ɗin enda.
Nani bien bibbe bombe tato tawdabe du weni e malfaaji wonbe do motere kengan sab chapande tati e go leru men der community andal sa ko rabbe bu region tilaberi be ummini hakkiloji nimbe be bibbe bombe du nangana no pella to henda malfe do ko lati ummini hakkiloji nimbe amma fay goto woni nawna kande mu yeru ko mer mo gallure biyetedo mumin salaman wi e telefono wakati no Nafisa Adam sirfono dimo e challalo.
C'était trois bandits armés. J'étais venu à la mairie.
Betato, gari do miri yamimin de essence no sonni. Min jabi be min bi'i do essence sonna taaki. Sey be jo'i der sire sara ko ara. Be tinni be pella jabe do. Himbe kuli sanne kay amma yettore Allah wala nawni do. Be dillidi du motore der sire dengom. Gade be dilli non sogeji tawadi no jilo der cekantaraje den jotti. Min kebay andi mo en non amma germare ni be goni be kala. Hakkilo fukkingo warti der sire den joni. Sogeji du no der maggo.
Nani ardibe fedde sogeji indi tirande operation dongo be jami e jom e gese be wuro walam region tilaberi to awu filago to endan kompanye sogeji on gam alla ende nagum. Wodi du sodo mi chitoni no gay e lewru marsi witini du be ngadino jidal hakkunde jom e gese be e ardibe be kompanye. Yeruno Abdu Sumana kalo do inde jom e gese o wiri o wi fahande be kwa kitaka hakeji mabe. Nani kwa wi Iliasu Gumande domaju.
Zasin tine ken inde ni kar margu iha
illa jira lami arande be bimin min accan no kuji amin lati no batti hoggo sogeji intra dongo di endam min woni horejo jeybe gestaabe don endam be kalu min bimi to hunde ya min gala fu nokku goddo mo min demo sana gese de endam nen non be bimin jom o be jira tawe min joppir no kunde ko to taabe hemre tateedi fu tawe awataake ba hunde no kurde berde de konnan taabe hemre tateedi fu tawe nyebbe tan awete chagal mun non ko min bay awde ko min jidi fu be bi chagal majjundu min gadde reji min jaari min pukki reji endam nani jondi an tobi min keba fu to min awto fa warde jondo kalten do be bi min hunde fu jo oga ko hanni woni laamu umo daro yewno don to min ko jida dum
hino jini fu ne ma e mo ko kari giri mun de tous
himbe gallure nyameni bi en kenga nyaloma mudum be tawdama e sadorma dum won taccol hite kuran ko lati fayo take hande subano kanjum waddi ko bi ano kampani jamane no kuje kewde tawdama denda ano sadorma mudum far golleji mudum kanjum waddi ko do enda le lokotorore no kure do enda gudele be kebi sadorndan sanne dum ko sabi gongo mamman dantani hande subano yo yottido e docteur Saidu Abdul Bak Saidu horejo nde lokotorore gudele o hali le kam en sadorma mabbe ngori be gollira.
Depuis hier nous étions dans l'obscurité
et la kenyang ele numero le ni min goni wallahi nimbe ndedu fa handa yi kanni neddo wa wadde hunde fu ko min bi min golla humin bawta sey min tefo lampuji di min gaddi kam min gombe ni gollira to ndenne joni seni yite kura wala neddo wa hoyde nyawdo sawramu sako fa faare be waro fa beena beedu kon en wori sadorma sanne jonka non min gombe ni golla golla nonda lampuji ni kanyu e portableji ami min gombe ni kobe min yewa to don buri nawde ni woni hara safareji ko himbe tufete ko wete pesod dun enda sabu wulul ngo hewani dun sanne ande kam min miji min jami choda galasi min gar min gatte safar de heba feewa galasi wala le wuri nyame go fu sagiti jokka min bi min jaran dum min gatta le docteur mawnde de enda to du konna ja kuran wala an kay ni ko haani e ko tilsini woni docteur fu no han tawi hebi groupe mo hore mun
au niveau de toutes les formations sanitaires c'est des groupes électrogènes.
Nani der sigila golle to suka bagoto yeggite fedde witene Save Children wadi andi nore mudun e taykaaki didabi hande subako go leurgen dubujinaaji didi e sappe je tati woni ko dum wada alla e nyalande ittanande gam leyde duniyaru do sukaabe dun tom dun doni mbi en der dereji din fa hande be kolli e fonnode wadande do leyde temedere chapade jeddi e joyi leyde leyde didi kamɓe ngari ɗum ɗo ɗum woni ko mbiten ɗo ndan leydi witende Singapour e Slovénie e kamɓen du fawaɗe joni kamɓe ngari hoore e nder fonnode waɗan ni ko leydi Niger waɗi do hemre e capanɗe jeɗɗi e goo e joyi on wari hemre e capanɗe jeɗɗi e joyi nde lawol goto ngol ɗo ni mbiyeteɗo Vanessa Williams mo fedde Save Children nani ko fammini Diallo Mariama kenda dow majju.
Ce rapport utilise un indice qui s'appelle l'indice de privation.
Te kaki ki tuga ke do kulle tati. Misali rafi janginol sukabe, rafi nyamdu nyiboru balli sukabe, e sador maji di rafi hakillo fukkingo wawi wadande sukabe der cakantaraje den. Nani e duran he duran gonado no watte caka rewbe e worbe. Kulle biade de funon dum gollidi gan halude leede adu dirde. Fedde indirane Save Children Day holli ko leedi Niger hebi yaadu yeso. Di beedo rake didi nay. Bani ko idi tawade rafi ke joron hakillo fukkingo. Fedde de durwam misali der leedi difo wallira himbe watta sukabe ben kebi no jangiri miden jettadu gomnati dalila duru wartirde hakkilu fukkino der cakantaraje den
autorité nous les remercions pour leur engagement sur cette question
ani sud sawara deputabe der derol gal murtini kenga kolli le nyame hali sadarma ko lekkole Niger tawda wodi dubbe kolli fahande labi ko be kedi to endan ko kandi e chagalani ko minister kawjino do filla jandeji pamari hettinana to yeso sudu sawara depi tepe on nani ko asuman china famini mi domaji suman amad firti do fulfulde
hono sudu sawara maundu leydi Niger hali hala sadoro maji ko tado filla ko darto jogagol hono jande leydi Niger do endam jande du ene andi kanyum woni yaadu yeso har filla fina tawa kanyum e jonde bibbe adama be be kali e do filla be bino wajibi tawe joda kali wadama har filla ko darto janginol e jande leydi Niger hakkunde fawar jondu ko na horebe kanyum e faande syndicaji e hawrindeji babira jangobe l'école cagal mo dum be bi e jamadu ko to ko tawe hono dum watta sembe sanne yaade no watta ko tay l'école o enda yeyi no wodiri fa hande be gatta sembe du ko na yaade e wallude janginobe du ko na heba andal mu e beydo fa wodam e fa hande du ko na janginobe jobbe joddiji mu en di han yobbe di enda wakati han yobede sudu sawar député be beytidu wide no jama yaade gouvernement leydi Niger watta hono jawdi fa nawa ko watta ko tawe jannande golla ngala wada dun yara yeso no haniri taw be jeggita du konna ko be kalno do be nardi kulle den endan be jogode jogade lobbe
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
yewtere men pindino nande ni haltana e lindeer dubu jinaaji didi e sappo e jeego woni ko gollal tewtol e paabaaki himbe dillambe leede janane to endan be hojjobe dun joppata del terne Niger wonno wade dum duno fedde leede duniyaaru hawjinde dillambe leede e sarusi kawjido denol nimbe der Niger kam sigeledum mana majjundu woni be paabe be nimbe e be ngadde le nokure fantirde fedde leede duniyaaru hawjinde dillambe leede do endan kettine ko biyetedo gies sappo le eto wi adama dawati do majju
depuis septembre 2017 jusqu'aujourd'hui on a environ
elu leur septembre 2017 jeddi warde hande de enda ko watto himbe ujina sappo kany won ko riwa to enda leydi Algérie wartira har galle leydi Niger der mabbe ko na bibbe leydi Niger tawa han enda kany e leede godde je yaade leede ker leydi Niger asamaka to won to be ngaddirte asawer jabbinde hore mudum min jiti ko watto chapan yetto dinon e der telnde Niger lekkite de arde tenere der mabbe ko na men tay dinon mai goto on jiya Nigeria goto no jiya Ghana chapan yetto ke dibbe enna min yottinibe fa Agadez kambe ko na himbe Nigeria himbe Ghana ninom der mabbe do war burdude kan won rewbe no he isukabe jonno woni hono rewbe se ngon him fu kay bur tampude san ele jahal de jidon de ko min gari min kojibe do konna fu min tawrebe fu sembe ko min tawbe torreke sanne be jacciti karkatak sabu be nyaamay be kaari wodi jahal mabbe de fu be ngalam gaddade en diyam ayen andi do konna riwabe har leedi Algérie wajibi mu insana yaha e koyde mun ko watto kilometreji nogay ko heba yotto e nokkuto hani fa beede joni min ngodi hono nokkurto min berntobe le dirku e Agadez e nyame do enda nokkutata min ngodi dan don enda ni hono be nyaama le nyano fulabi tati min ngon hadde mabbe do konna min kawjibe fa wodi debi imeke ni tawa cinta parade ni ingal ni jonka be jaha ton yaade tebe tokka Agadez lay be jaabe jottoto ete asamaka jonka be natirto ende Algérie himbe leydi Niger ko ta rewbe kany sukabe re atano woni ko wonno ngartire ben du konda ko kewal mo fu jakana fara kanche kany zender e tawa elen dubi na de sappo na ci en jewi dem warde jom no wad himbe ujunaaji chapantato e go ko riwato ende Algérie warto endam dunade sappo jeddo ko na ko watto himbe ujunaaji jeddo kany woni ko riwato endan ngarti ben do kono ko heewi fu bibbe leydi Niger no endan kany e leedi sappo joji yaade sediawo be enda den leedi konda ni himbe mu en kebanama balla ko dunade sappo jeddo enda janvier warde me dunade sappo jeddo o enda se en dari don do kono ko watto himbe ujunaaji jeddo woni ko heba warti e lebbi joydin don den no holla wiide ke lebbi joydin enda ko heba dum buri ko heba no hitaade dunade di e sappo e jeddi
on a déjà dépassé les retours qu'on a fait dans toute l'année en 2017.
Dawon to kibaruji mede fulfulde tili joni en joppidan gungu mamadantani wadda ko demgal hasankore kirtento janhirti. kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawado der duniyaru do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum.